50 languages. 88. Past tense of modal verbs 2.
Fortid av modalverb 2.
My son did not want to play with the doll.
Sønnen min vil ikke leke med dukka.
My daughter did not want to play football.
Dattera mi vil ikke spille fotball.
My wife did not want to play chess with me.
Kona mi ville ikke spille sjakk med meg.
My children did not want to go for a walk.
Barna mine ville ikke gå tur.
They did not want to tidy the room.
De ville ikke rydde opp på rommet sitt.
They did not want to go to bed.
De ville ikke legge seg.
He was not allowed to eat ice cream.
Han fikk ikke lov å spise is.
He was not allowed to eat chocolate.
Han fikk ikke lov å spise sjokolade.
He was not allowed to eat sweets.
Han fikk ikke lov å spise drops.
I was allowed to make a wish.
Jeg fikk lov å ønske meg noe.
I was allowed to buy myself a dress.
Jeg fikk lov å kjøpe kjole.
I was allowed to take a chocolate.
Jeg fikk lov å ta en sjokolade.
Were you allowed to smoke in the airplane?
Fikk du røyke på flyet?
Were you allowed to drink beer in the hospital?
Fikk du drikke øl på sykehuset?
Were you allowed to take the dog into the hotel?
Fikk du ta med hunden på hotellet?
During the holidays, the children were allowed to remain outside late.
I ferien fikk barna lov til å være ute lenge.
They were allowed to play in the yard for a long time.
De fikk leke i hagen lenge. De fikk leke på tunet lenge.
They were allowed to stay up late.
De fikk være oppe lenge.